easy on this.
Usiku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Usiku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. Mwamene na kuyewena chalo chanipe la kulipe iwe. It's been years since I lost you. But vive kamonga my love, vilava manga my love. Time was meant to heal me, but I can't give. My memories yanirisha na kamiwa.
You are the gift that life gave me,
and losing you is so heavy. Kuziva sini zaka kuona po, kuziva sini zaka kukwira po again. Chivava that I'll never see you, never feel you.
Usheku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Usheku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. Mwamene na kuyewena chalo chanipe la kulipe iwe. My heart is bleeding. Sometimes in my ears I number yako. Kapena unga yanke phone yako.
Are you there? Hello, hello. Are you there? Hello, hello.
Nipe mpako uni yanke koine.
Kozi mutima wakange watu mvo.
Usheku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. How I'm lonely without you. Usheku mwamba kulipe phone, ningatumire kukuza story. Mwamene na kuyewena chalo chanipe la kulipe iwe.
ZambianTunes.com.